Hizi ndizo flow alikuwa amemisi sio. Eti wanasema hu mziki siyo ni ufate mambo iko huku ni tafuta kiki awoni wenzako na vafi kuku. Teno natamba hisa kwa kupaka mdomo listik vidume, sometimes tunajaji laba soliski. Wanapewa sifa na vimba bichwa na jona noma. Hip hop inakufa mtani ukipita imebaki homa. Wanatutisha na mikwanja ya boom. Wanajivisha unyamwezi kisa stimu za ndum. Mini mshamba hila mjanja kwa game. Wamesau kubwa sio humli ila ni majuku.
Wamejisaulisha, oh no. Kila semu wanaunda team. Kila nikipita,
oh no, no, no.
Utazani wamekula ndim.
Chuki, 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 chuki. Chuki, 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 chuki. Nani chuki ya bure. Chuki, 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 chuki.
Mwanza sto sita kuitangaza popote. Toka underground inakaza so wanangu msichoke. Kama nkipata takikosa isoke. Mwenyezi anakia maisha tafungua nitoke. Kila ngoma shuti kali na wakipa kakalos. Miwa kuja tena ngosha sina swaga kamigos. Kuwa star baba god alimpromise. Kola kufa ebu shtuke mziki kwangu ni komas.
Wamejisaulisha, oh no. Kila semu wanaunda team. Kila nikipita,
oh.
Utazani wamekula ndimu.
Chuki, 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 chuki. Chuki, 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 chuki. Nani chuki ya bure. Chuki, 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 chuki. Nani chuki ya bure. Chuki, 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 chuki. Nani chuki ya bure.
Please, please, please.
Nani chuki ya bure.
Wanatutisha na mikwanja ya boom. Wanajivisha unyamwezi kisa stimu za ndum. Mini mshamba hila mjanja kwa game. Wamesau kubwa sio humli ila ni majuku.
Wamejisaulisha,
oh no.
Kila semu wanaunda team. Kila nikipita,
oh no, no, no.
Utazani wamekula ndim.
Chuki, 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 chuki. Chuki, 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 chuki. Nani chuki ya bure. Chuki, 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 chuki. Nani chuki ya bure. Nani chuki ya bure. Legendary music.